Ebyonga bili biti ekitongole ky'ebigezo by'obusiraamu Uganda National Examinations Committee for Idada and Tanawi UNICET kifulumizza ebyava mu bigezo by'abayizi abasimye ey'okuna n'ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde eby'obusiraamu. Dr. Hassan Kiyingi, ssaabawandiisi wa UNICET mu kwanja ebivudde mu bigezo ategeezezza nti amasomero gongedde okwettanira ebigezo bino nga geeyongeddeko kati gasoba mu nkaaga nga kyeyokera mu muwendo gw'abayizi ogweyongera ku mitendera gyombi omwaka oguwedde. Ono atubulidde ku ngeri abayizi gye baakozeemu amasomo ag'enjawulo.
Omwaka guno babadde 1320, omwaka guli baali 1517, nga kitegeeza nti kweyongezeka abayizi 2023, abayizi bagenda balengera obulungi bwa UNICET n'omutindo gwayo. Amasomo agasinze okukolebwa mwaddemu fiqhi ibada n'erigoberero erya hadithi ne tawhidi, omutendera ogwa olezi, omutendera ogwa sanawi, gano ge masomo agasinze okukola obulungi. Fiqhi ya ahwal shakhsiya, amateeka agafuga eby'omumaka ne usulu fiqhi. Kati ate amasomo agakoleddwa obubi obutafaanako mulundi guli omutendera ogwa idadi ifizo ne tafsiri, that is Quran memorization, luli baakola bulungi naye kunono ku idadi baakoze bubi nnyo ne Quran interpretation. Ate usanawi level ifitwa tafsiri, Quran memorization and Quran interpretation, the worst done subject at sanawi level Arabic literature adab followed by nahwa and sarf grammar and morphology.